geeku taariikhdii 19 bilaa abriil wayba isbitaalka bay dhawaan roogne onoo turjumaan ama metelan naadiga leero arlaadi community forum oo ka booween dad oo guda roogan ida dibad roogan oo maqalisiin reer koonfur galbeed aana si waxaan ka tala galan lacag $1 in oo isbitaalka bay dhawaan ka qaybi dad bukaan oo tiradiyo deeras ilaa 30 qof wayba rajayn hab ilaar in dadkaasi runtii wal wanaagsan soo biyan lacagtii waa dhiibeen dad oo bukaanada iyo wariyalkii iyo shaqaale isbitaalka dadkii dhan marfaat ku inay la dhiibi way rajayn in oo ilaahay anka kaba miisan sho aakhir ajar badan ku helan dadka kale oo lamid oo meelogaas roogan oo hadda kor nasiibkan in waldan in yoona galan ama kaalmo noocaas ay u jeesidan in ilaahay kaanuuni iyo dadka saacidan Soomaali dhibaato badan ka jirta biilanka jirta abaare jirta kulayl badan jir amni dori jirta dadka banaanka jirwa in baaqana in dadku walaalnimo shee guda roogan oo dhibaatadaas badan haysta gacan oo joogta aan la hadan wayna maamulka isbitaalka ee ku wareejiyaan kelmadii siisan ku era munaasabadan geedka oo una ka qayb aan deeqdas
kooxdan ama ururkan maarneed leeraw arlaadi ama ACF ururka leeraw deeqdahan deersiyadeedan ka faraxsanna way balana dadkii halbahi maarneed bedel shawal qarqa ilaahayn gali wayna way basatoosan deersiy dadkii wal halka deeri dhaawacyadi ama qaraxyadi ku dhii oo mintaanahayno magaalada baydhow ku dhiyeen wal alla walay lan ka tala galina eediyadan deeran unoon eediyadan ka faraxsanna hadii unana dhabniyalka ka deeri maarneed dhaawacaga eediyadan ma hadsinteen